fresh out from NigeriMix.com.
Seven stars, seven stars.
Now, production.
Stress out now. Shisa. This ever my bling awana, my linga awana, shisa wana ma.
Uzunga kani mamanga bolina.
Rasa wana.
Ndiyazi bolo kumponela.
Nika wana, nika, nika wana.
Nalungi linda unga kiminya.
Kadi nikita wana, shisa wana, shisa wana ma.
Tina sopele mbimbi. Tina sopele mnandi. Tina sopele mtimbi. Tina sopele mnandi. Oh, asilali.
Asilali, asilali, asilali.
Oh, asilali.
Asilali, asilali, asilali.
NigerRemix.com.